lasindile mkhulekwe ubangakanani sibuya sizobo kona kuyimela kangane kodwa mayizamile ayayishubise mkhulekweni abafethu abanamba ngibakhuthaza nja kodwa mabaneplane Bakolo Jehovah, akolele abangwa, abakwenza yo, akolele abangwa. Kanani sibuya sizobo Kona kuyimela kangane Kodwa mayizamile Ayayishubise mkhulekweni Abafethu abanamba Ngibakhuthaza nja Kodwa mabaneplane Ngibakholwa Jehova Akolele abakwasi
Maye
Abakwenza yo
Maye
Akolele abakwasi
Maye
Abakonile yo Alasindile mkhulekwe ubangakanani sibuya sizobo Kona kuyimela kangane Kodwa mayizamile Ayayishubise mkhulekwe abafethu abanamba Ngibakhuthaza nja Kodwa mabaneplane Bakolo Jehovah